ai loa I se uenga le tūlanga loo iei le maketi o fale maututongi po o rental accommodation. O se tasi na whenga I ma le neifa fita auli sini I le tau mwhainga su e se fale maututongi e nofo I malana whanau o le tama I tai o te waki mō nani. Na ieta ua e tasi le fale na asiasi iai. A e toa se fulu male lima mo no tupu tangata o loo tau vā e no nofo maututongi iai.
When the time came to start a family, we were like, oh my God, you know, who's really going to give us a place? And we went to all these inspections and there were like 15 people rocking up for one apartment.
Na ia whaalia fo'i, e iai ma whainga whaai longa lanu, e a tili whainga tāi, I tangata pei oia, oia o se tamā ita I a fua mai initia, ona lātou maua whale maututongi.
In terms of people not wanting to give their places to Indians, because there's a real fear that a lot of Indians or, you know, us, if we might ruin the place by cooking curry or whatever.
O le suasuenga na whaia e le whaala potopotonga le Choice, ma le National Shelter, ma le National Association of Tenant Organizations. Nei loa ai, o le uti uti o le a whai o whale le maketi, e whaatatau I le a whai o tangata o loo mana o mia no fuanga po o whale maututongi. Uai uai, ina o mia uma e le pule po o le ona le whale, ia le a ia ma le pule. E pe ona ta ua le whaatonu o le National Shelters, Adrian Pisaki, o se tūlanga e matua te le le whaale tonu I le o ia ai. O aia tatau atangata olo ononofo maututongi.
There is a definite and very significant power imbalance between tenants and landlords, and unfortunately landlords have the whip hand when it comes to tenancy law.
O le totele olo ononofo I fale maututongi, e le fia sa ona finau I le tangata I ona le fale po o le pule I le fale, I mea e tatau ona faa leleia. Ona, o le faa sea, po o le fina watu e faa faupe suise mea o le anga o le fale, e o no I uai ina tuli ese e le tangata e ona lea fale.
The longer people have been tenants, the less likely they are to make a complaint. It says to me that tenants who have been in the rental market for a long time have a bitter experience of making complaints.
O le ova I le valu se fulu pasene o tangata o loo I le lisi e whaitau, o loo I le lisi, po o loo lisi ina fale. Se toi whaitau watu, o le ova I le valu se fulu pasene o tangata, o loo lisi ina fale. Na o le whaitau maasina ia le umi o ia lisi. O lona winga, e pe ona sa unua le whaatonu o le Choice, Alan Kirkland, e I le pule o le fale le aia, e le whaafo uiai, e le whaafo uai, ia le lisi, pe ao o le teimi e umai.
The rules make it really easy for people to suffer discrimination at the moment because people have very little security of tenure. Many people are on rolling leases that go from month to month and can be really easily cancelled. When you get to the end of a lease, if you've got one, your rights are really limited.
Le whaatonu o le Choice, Alan Kirkland. O isi tangata e sili ona nā awhiai, o tangata whaato ātaunu umai, ātau ai ma tangata suulu whai. E pe ona sā unua le whaatonu o le Ames, Catherine Scarth, o I lātou nei. E le o iei ni ngā luenga tūmau, e le o iei fo'i ni whaamau maunga o nisi whale na maututongi ai. Ma e tele, ina pito I lalo, I le lisi.
Refugees and migrants don't have the employment or the rental history in particular, and so they're kind of very much at the bottom of the queue.
Ai mō le tamaita I o te waki mō nani, ua maua le whale maututongi ai malana whanau, ai olo o popole, I le taimi e uma I le lisi,
At the moment, we really love this place. We love this suburb. We love the community. We love this apartment. So at the moment, this is home. But it's like, I hope they don't ask us to leave.
Te wakimo nani.